once again. Jua hakuna moto bila moshi, na vile vile hakuna masika yasiyo kuwa na umbu. Na kila msimu huwa una changamoto zake, na penye mashabiki
tukutiza.
Anajua hapa kosi wapinzani, anajua
sonko kwenye bibi.
Na ndiyo manake wengine wananizika ningali hai, hivi leo nikifa najua ndo wao watafurahi. Na ndiyo manake wengine wananizika ningali hai, hivi leo nikifa najua ndo wao watafurahi. Lakini hata kama wao wananitukia, bado wapo kuna wale wao ninawavutia. Mungu nilinde, nikubaya ai. Mungu wangu nilinde, nikubaya ai. Mungu nilinde, nikubaya ai. Mungu wangu nilinde. Wanadamu ni wabaya ai. Wanadamu wamejawa wivu chuki na lawama. 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 Kupendwa na kila mtu duniani, na hivyo hivyo siwezi pia kuchukiwa na wote katika maisha. Wapo wazuri na wale wabaya, kwa hivyo najua kuna wale wanaonipenda. Najua hapa kose wanaonipenda. Najua na ndiyo manake wengine nikiimba wanafurahi, nikiaga dunia najua ndo wao watakirai. Na ndiyo manake wengine nikiimba wanafurahi, nikiaga dunia najua ndo wao watakirai. Na wapina wanipendao, hao, hao, hata wale wanichukiao, hao, hao. Na wapina wanipendao, hao, hao, hata wale wanichukiao. Mungu nilinde, nikubaya ai. Mungu wangu nilinde, nikubaya ai. Mungu nilinde, nikubaya ai. Mungu wangu nilinde. Wanadamu ni wabaya ai. Wanadamu wamejawa wivu chuki na lawama. 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 Hakuna silaha yeyote itakayotumwa kinyume changu itafaulu. Hakuna. 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 Hakuna.